zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Yeah. No. Najua unateswa na real love. Yeah. Aeksi wanaongezeka tu daily. Stress is a mapenzi, makes a jobless. Maneno ya masnichi bola unywe pombe. Vile muda unakwenda, unatafuta rangi ya penzi uoni. Mahusiano unajenga, yanabomoka kama umetoka ndotoni. Giving up for real love, real love. Giving up for real love, real love.
Mami, umri unakwenda, wamepita wengi haujui na empenda. Bado unaranda, ushasaga kila juisi, umegeuka Brenda. Kila mtu apande, umekuwa defender. Bona hauko loyo, bona haujitoi kwa mwenzako, we ni mchoyo. Hebu jishushe na mwenzako mpe moyo. Huoni wanapanda na kushuka kama toyo. Uzuri upita na kifo hakina dawa. Unanyonya watu kama kunguni na chawa. Unajisahau, unajiona na mabawa. Penzi unalivunja kama nyumba za kipawa. Unawaotea na kikisha kisha wamewawa. Penzi kwa kwa chipu kama maji ya kunawa. Unachukua moyo mchana alafu kesho unaugawa. Yeah, alafu kesho unaugawa.
Vile muda unakwenda, unatafuta rangi ya penzi uoni. Mahusiano unajenga, yanabomoka kama umetoka ndotoni. Giving up for real love, real love. Giving up for real love, real love.
Basi ujitoe, yeah, ujitoe.